dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Mwaramutse neza, dore cya kiganiro cyanyu cy'umuziki. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
No kuba hiteka ariko bikanga izi ntambara duhora mu kumaka
amafaranga singi burayi nuko bwose umunsi nacuranga gusa sinjyama sinahabera umwasama mama ya noje ko umugabo ari uwihahira gusa njya mbona rimwe babishwanira abafite ingufu bakabitsindira mu matarubinzi yanjye banirebera ubu barwaye imitima bahora kwa gasasira iyi nzira tunyuramo bavandimwe ndetse naho tugana ntawuhari ukugeze hafite inyota umuhamara imana yonyine niyibi naho hasi cyane kora neza wigendere reka nikumironga gira neza abakuna nisubihorere imana nibizi nutere imbere bazakurwanya barya wabwiye ibyawe bakumvira ubusa ngo reka reka amafaranga yarabuze waje wizeye umusaza babigize urwenya ni kubona urungano rwirukira kenya dara na kampara ntaho kurara bashaka amafaranga bafite ubuhanga kuzira nyayo banahasiga agahanga nta musore ukunda gusebera iyo avuka icyo ari cyo cyose yagikora yanahera umwuka nyuma y'ibyo byose abavandimwe bamwanga bamujugunyira inyamaswa nazo zimwanga iyi nzira tunyuramo bavandimwe ndetse naho tugana ntawuhazi ukugeze hafite inyota umuha amazi imana yonyine ntibi
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki adresse ni radio yacu @voanews.com mutwandikire muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara rwose maze mususurukane n'abanyu
Slay mama, slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows it's me, dumb baba, dumb baba, and I know you wanna touch my thing, yeah. I say roja, roja, tigira kumunda, baby. I say roja, cause I'm slay mama, tigira kunduwa. I say roja, roja. Biggie money, show me love with your biggie money. With your busy body, you do that talk, I don't like your talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. Si je love it, love it, talking, love it, love it, talking. That money to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get up, Kunda. I say, Roja, cause I'm the same, mama. Slinga, wakoga wose bafite class. Nimba ufite umukobwa umeze kuriya, oya don't let her go. Me, I want Gucci, Gucci. I think all I'm sick, I see.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati.
So que me ayuda.
Le mama.
Si wa sabi.
Le mama.
Lore Kitty.
Le mama.
Charlie Lanina.
Le mama.
Miss Wanika.
Le mama.
That's on my
Le mama.
Oh my baby doll
Le mama.
Oh my girl that I can see. I say Roja, Roja, get a cool girl. I say Roja, cause I'm the same mama. Get a cool girl. I say Roja, Roja, now I'm the cool girl. I say Roja,
blessings upon blessings.
Pimp the sound now. Boy, I know they lie, but I feel the love for you. Boy, I know they fight, but I feel the fight for you. Go the extra mile, make sure say I satisfy you. And I will love you in the morning and the day. I will love you all night. Come give me love, oh baby. Now you the way I want you, baby. Your love will give me fever, baby. Una gigue bio, baby.
Baby, baby, and so
za matwi ikiganiro cy'umuziki ku ijwi ry'America radio yacu @vo1news.com muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse inshuti n'abagenzi.
another man food, it's another man poison. Go, yeah. Monkey no fine, but you know my like I'm. Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Go, be blessed, be blessed, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh yeah. Chop the way do one banga. Them want to party. You know that I'm a big man. Kick harder than Jackie Chan. My money coming in big bands. Number one in your area.
Za matwi kiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika radio yacu @vonews.com muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse abavandimwe n'inshuti.
Can you feel?